Inami dream,
ndinakwela nawo ndege, ndimadya pizza, osati sikeke, ndimachela ndiyachina viki male, akunditoka chonde fana usamale, ndinadabwa ndikubanda ndikatelo, anandipasa mita ndinagwila velo, inami dream ndimachela sondi senti, anandithoka fana timenye kuhiti, nkazi wanga analiso ex wanga, kumaloto ndizitola ndinapenga, nkazi wako analiso ex wanga, kumaloto ndizitola ndinapenga. Inami dream, yeah. Ndinalota nditafika pena pake. Inami dream, yeah. Ndinalota nditagwila wina wake. Inami dream, yeah. Ndinalota kuti ndili ndizitola. Inami dream, yeah. Ndinalota kuti life ni mango fila.
Inami dreams. Ndinalota ndili level yina, yeah. Ditai pull up, press every press when me step. Big girls just follow me, yeah. I'm the reader, ndita kala mfumu, yeah, yeah. Zikolose, kumala mulila, ndika fika pagulu, yeah, yeah. Ali yese, kungo ndigwadila. Life ima sinda kumalodo, zote zimateka, chili chose zimateka. Dar, Jesus.
Inami dream, yeah. Ndinalota nditafika pena pake. Inami dream, yeah. Ndinalota nditagwila wina wake.
Inami dream, yeah. Ndinalota kuti ndili ndizitola. Inami dream, yeah. Ndinalota kuti life ni mango fila.
Ndinakamani ndinalandi na sadola. Ndiyachina mase brown mango fila. Kumaloto ndinakwila kotolia. Dina vino, nyimbo ya nelia. Inami dream, ndimachila sondi gamba. Athekele one dance akuwamba. Inami dream, ndimachila sondi gamba. Athekele one dance akuwamba.
Dev via heavy, yeah. USA, Nick plus Beyonce. Ditagwila, life the good dreams. Inandi mafila, yeah, yeah.
Inami dream, yeah. Ndinalota nditafika pena pake. Inami dream, yeah. Ndinalota nditagwila wina wake.
Inami dream, yeah. Ndinalota kuti ndili ndizitola. Inami dream, yeah. Ndinalota kuti life ni mango fila.
Inami dream, yeah. Ndinalota nditafika pena pake. Inami dream, yeah. Ndinalota nditagwila wina wake.
Inami dream, yeah. Ndinalota kuti ndili ndizitola. Inami dream, yeah. Ndinalota kuti life ni mango fila.